Motif on the beat.
Plot vile mitalanda. Mali nataka na talanta nishajipanga ta mtubonga taka taka. Ujipata nimeshikwa tightly on schedule and you're the rapper, they all after. Kila mahali jua na utafuta. Busy event calendar. You nowadays, nwingi wanakupenda. Ku invent maere zure na master kume invent. Stay forever kwa mashata mali atuwezi pay rent. Kata ahadi mwisho mwezi dio tupate mapayment. Nikisha fanyika, atu celebrate kusima deep end. Aida happy, chini ya maji deals great. Aiming for the oceans, man, cloning my every four men kuliko Kenya Navy. Ku kill my big fish, ku play na my sharks. Underwaters, underwaters, ish. But then we had attacks, hammer, mini yangu rocks. Handle shock, no shit, then I mean a joke. Hustler, kufa kicheko, na wakunyo tu kamsa. Mtu wangu, unajua yu ni LL Music. Unajua, kabisa ni kwa na motive. Unajua, na tuko GYG. Unajua, for more downloads and everything, unajua kabisa. Tuko Twitter, tuko Facebook, YouTube, LL Music. Unajua, sahau, share the music, download it, unajua. Global Youth Groove.